exclusive from zampeats.co.
Prophet Jeremiah, pena ni mafuna kufikana, mikakanga ni mafuna kuzipaya. But in my dreams, avara tupianga.
Wati nitaoka makati kaosi, kuni makera kwa seikamba.
Watini wati nazanka, oita nitwa, ozo zetwa. Munga mose
tetenge bana wa Israeli.
Mwanya ni nani achoke na mchipululu. Kansi dine na banja ya Opo ya vana vanga. So if I give up, I mess up. Muru polwa jine Jinezo lilo nyamose. So if I give up, I mess up. Mubanja yanga Jinezo lilo nyamose. So if I give up, I mess up.
Chapo sande shoku kutukanga na pibe libe. Umutima na wachive
chive chive chive.
Yeah, mbombe la vana tetite mweba seba na imwe. Bali neno lupa wani na salapo kuseba na ine.
Nine buma chetekela, ndi chipapa chako tapela. Imundi shoku pala la tinka tushi kusanga fati ndi babombele.
Kanzi nile na banda ya Opo ya vana vanga.
So if I give up, Vanessa Muno polo ya 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 ya. So if I give up, Vanessa
Muno polo nene.
So if I give up, Vanessa.
It's so real when I dream sometimes. I never want to wake up. Because a dream is only a dream until you wake up to start pursuing it. If you don't climb, you can't fall. But there is no reason for keeping my back on the ground. Because of my background, I'll wake up, let me go get him.